Flex, from Sam up to CO.
Satina Fashion Production.
La 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 la.
I'm going to drink it all day, please.
Banzako Benzo Powder. Banzako Benzo Benga. Iwe chito ni kumamova. Kusovela. Imwe chito ni kupauda. Kuone kapuino. Kulova kusukulu. Kukonda kutiliza. Pasukulu njimwe batoni. Temizi babasile kwini. Manjelelo waona. Egizamu ya buela. Liketi na yebe. Wapusana na yebe.
Uzamuziwa Yesu.
Uzamuziwa
yeah. Uzachiwona we.
Exclusive from Sam up to CO.